zmusicafrica.com.
Comme Zilo, comme Mr. List of the Body Beast.
Tila pulani kukufisha panganda noti na mufiani. Ndakwebo mwona mwa mafani kutwale kuwafia shule imwona shani. True story ndela ndatele ashida mtulo. Noti no kwangale chupo cha mshilo. Tui wana feisty tuwe femzilo. Ini koda boy nena kapzilo. Uli mfufisha tulo na nguna pashupola salikanga kandulo. Kuwafia shina la tuwale misangulo. You should belong to me under my control. I dream about you ndakulo talionzo. Kulaba febonzo, tubakasha na tumbi na liposa panse. Chichensa nomba na meno panse.
You and me, kutecha omo kwe karapamo. You and me, kutecha omo kwe karapamo. Munyumba imo.
Kukafia bueno, he know it. How will die, boys, up, I'm about to get.